Alwana kodwa yini banguke kahlungu kanje Ngithethe mbalani Ngizene kubantu zalwana kodwa yini banguke kahlungu kanje Ngithethe mbalani Kanti ngenzeni kubantu zalwana kodwa Yini bangzonde kanje nami Yebo ngazi laluthando lwethu luyaphumelela Futhi ngiyazi ukuthi asikhonkothele Yebo ngazi ukuthi laluthando lwethu luyaphumelela Futhi ngiyazi ukuthi asikhonkothele Ngithethe mbalami Ndonile nengiyenze kwakwenu Yini benguke kahlungu kanje kubantu ozalwana yini banguke kahlungu kanje ngithethe mbalani ngintoni le nto yengenze kwakwenu kanti yini banguke kahlungu kanje yabo ngiyazi ukuthi uthando lwethu luyaphumelela Futhi ngiyazi asikhonkothele